Mashiza gandaba abaziyo bathi inkosi kayiqedwa nawe dladla awuncinyana ngabadeli shandu gandaba ngilethi bongo kuwe somandla odalile izulu nomhlaba ngibonga bakithi asebalala Magukanye banta batala. Not to forget him, my friend. Yan sanda man, you won't understand. Giswe la makama. Sibonge nazo azina palwa. Shandu Gandaba.